the Lord. Praise Him forevermore. Our God is good and His mercies endure forever. Would you join us as we sing praises unto this King, unto the Lord of Lords, who alone is worthy? Come on, one more time, give Him a shout. A mighty shout of praise. Hallelujah. Come on, put your hands together.
Lord.
fadhili zake ni za milele na milele daima. Mungu unayestahili utukufu, heshima na mamlaka, tunaliinua jina lako leo. The Lord be praised. Songa tu kidogo. Songa tu kidogo. Haya, 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 haya. Shindwa kueleza. kufu wote ni wako. All the glory belongs to you, Lord God. Be lifted up and be magnified, O God. We praise your name. We exalt you, Lord God. Tunaliinua jina lako, e Mwenyezi Mungu. Aliye na uhai, aliye na upendo, aliye na nguvu zaidi, aliye na mamlaka. Tunaliinua na kulisifu jina lako, mfalme wa wafalme. Uzipokee sifa zote leo. Uzipokee sifa zote. Lord, we lift up your name. Come on, just lift up the name of Jesus. Lift up the name of the Lord God, who is worthy.
Ameinuliwa Mfalme Yesu, hakuna mwingine, pokea sifa. Ameinuliwa Mfalme Yesu, hakuna mwingine, pokea sifa. Sema mwingine.